kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha oo inuu ku eegayno kulamadii ugu dambeeyey ciyaaraha adduunka ee sida habsamida la uga socda dalka Brazil oo xalay lagu kala baxay. Labadii kulan ee ugu dambeeyey wareegga 16-ka dal ee koobka adduunka ee sanadkan 2014 ayaa xalay fooda la isku daray, waxaana kulanka koowaad uu dhexmarayay wadamada Switzerland iyo Argentina. Labadan dal ayaa funaanada isla gashtay oo banuuni adag uu dhex maray 90 daqiiqo ee ciyaarta ayaana waxba la iska dhalin. 30 daqiiqo dheeraada ayaa lagu daray si labada qolo iyadoo midi qoslayso ee garoonka uga baxdo, kulana iyadoo foorarto murugo la weynaysa garoonka mid looga wado. 2 daqiiqo oo kaliya ayaa kaarsanayd waqtigii dheeraadka, waxayna u ekayd in rigoorayaal lagu kala bixi doono, balse in rigoorayaal la isla aado waxaa diiday uu yiri taa iskuma hallayn karo mucjisada kubadda cagta Lionel Messi oo kubadday qaldeen difaaca Switzerland dhexda ka dafay meel cillaahana uga baasay saaxiibkiis Angel Di Maria oo si uu ka fiirsaday u daba mariyay goolhayihii Switzerland.
Messi can change everything in the blink of an eye. Messi on it goes, the shot is on. Di Maria has done it.
Waxaana Messi iyo kooxdiisa Argentina ay xaqiiqsadeen inay maalmo kale sii joogi doonaan dalka Brazil, iyagoo diyaar u ah cidii ka soo gudubta kulanka adag ee dhexmaraya Belgium iyo Mareykanka. Ciyaarta dhexmaraysay Mareykanka iyo Belgium ayaa ahayd mid dalkan Mareykanka si gaar ah isha loogu hayay, waxaana taageerayaal badan oo Mareykan ay rumaysnaayeen inay ka badin karaan dalka Belgium oo sanadkan wata ciyaartoy banooniga si wanaagsan ugu xaragoota, balse ay ka muuqato inaanay weli isla qabsan, waana sababta dad badan oo ciyaaraha falanqeeyahay ay u rumaysan yihiin in haddii ay isfahmaan xidigaha Belgium ay dad badan ka yaabin doonaan. Rajadii Mareykanka ayaa u muuqatay inay soo dhowaatay kadib markii ay 90 daqiiqo ee ciyaartu ay eber iyo eber ku dhammaatay, loona baahday in lagu daro 30 daqiiqo ee dheeraadka. Mareykanka inay 90 daqiiqo soo dhaafaan se waxaa u suurageliyay goolhayahooda Tim Howard oo aadmoodaysay inuu iska dhigay 11 ciyaartoy oo kale, waxauna badbaadiyey 16 fursadood ee ay Belgium ku goolal ku dhalin kareen, isagoo dhan kasta oo darbo iyo testa lagaga gamayba bannaan ka dhigay. Hasaabti halyeenimada uu Howard muujiyey waxaa halba caad lagu lisay ay noqotay markii ciyaaryahan Lukaku uu dib ciyaarta laga soo geliyey uu dardaray Bezler oo Mareykanka difaaca uga dheelayay, kadibna baas uu dhigay ciyaaryahan Kevin De Bruyne uu shabaqa kuubsaday. Isla wax yar kadib, Lukaku ayaa gool qurux badan wadnaha ku gooyay taageerayaasha Mareykanka iyo goolhaye Tim Howard oo ay wada ciyaaraan kooxda Everton ee dalka Ingiriiska. Mareykanka ayaa gool ku jawaabay waad moodaysay in wax yar ay naftu ku soo noqotay. Goolkaana waxaa u saxiixa ciyaaryahan Green oo ka mid ah ciyaartoyda da'da yar ee uu tababare Klinsmann ka soo xudxutay dalka Jarmalka. Inkastoo ay Mareykanku heleen dhowr fursadood oo ay ciyaarta barbaro uga dhigi kareen, haddana waxaa ugu dambeyntii 2-0 guushu ku raacday dalka Belgiumka. Guuldaradan ayaa waxay albaabkeeda soo xirtay rajadii Mareykanka iyo heestii taageerayaasheedu ay codka dheer ku qaadayeen ee ahayd I believe that we will win, waan rumaysannahay inaan guulaysanayno. Sanadkii 2010 ayay Mareykanku sidan oo kale ay halkan ku hareen, waxaase xusid mudan in bulshada Mareykanka oo aan xiisayn ciyaarta kubadda cagta ay sanadkan muujiyeen inay xiiso u hayaan ciyaaraha kubadda cagta. Taageerayaashii ugu badnaa ee Mareykanka ayaa sanadkan dalka Brazil u daawasho tagay. Sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa dadku isugu soo baxeen iyagoo kulamada Mareykanku u lahaa ay ku daawanayeen garoomada lagu ciyaaro ciyaarta loo yaqaano American football-ka iyo fagaarayaasha bulshada oo loo dhigay shaashado waaweyn oo ciyaarta laga daawado. Waxayna dad badan oo ciyaarta kubadda cagta u dhuun daloolahay isweydiinayaan in taageeradan faraha badan ay muujiyeen dadka Mareykanku ay keeni karto in dalkani uu noqdo meel laga daneeyo ciyaarta kubadda cagta, iyo in ay ahayd xumad aan dhaafsiisnayn koobkan adduunka oo ka dhalatay guushi Ghana. Wareega kan xiga ee 8 dal u soo gudbeen ayaa Belgium-ku waxay fowdays darayaan Argentina. Wadamada kale ee wareegan u soo gudbay ayaa kala ah Brazil iyo Colombia, Faransiiska oo la kulmay Jarmalka iyo Holland oo ay wada ciyaarayaan Costa Rica. Kulanka ugu horeeyana waxaa la ciyaaraya maalinta Jimcaha waxaana isaga hor imaanaya Brazil iyo Colombia. Kulanka xigana waxaa isla Jimcaha kulmaya Faransiiska iyo Jarmalka iyadoo labadii ka soo baxda 4 dalna ay isku arki doonaan semi-finalka. Hamoud Mas'ad, VOA.